Ei, no te rima karaka au ka oho ka ariki te whare hākinakina. Ki te omahaere mo te rima kiruma te Aotearoa, o manga poto noe ho mo eti tangata engari. Tae atu ki te haere ki porirua, ki te kite hoki ngā mahi rangatira o Ngāti Toa Rangatira, te whakapuari o rātum kāinga hau, ki a te kau hoki ngā kāinga hau ki te tiriti o Tuki, te whakarongo ki ngā takutaku a taku pārai, ki ngā ruruku o te hau kāinga. Ko nei kei te hoki atu ki te taone, me te whakaaro hoki nei ka whai au i te taurangi Māori e ki roto i aku mahi scrutiny a ka ora tama te pone.